yari umuyobozi wanyu wigize umubona ku rugamba inshuro n'imwe amaso ku maso cyangwa yabaga ari mu birindiro
yajyaga dusanga aho tubaga turi nko mu rugano nyina yaraje niwe waduhaye imurari uri kami nibwo namuhagaze imbere arambaza witwa nde nabimubwira ibyo yambwiye na none nibyo nzingate nibyo ngenderaho kugeza ubu ngubu ngo kingira ngo aze karanga ngo uhagaze imbere y'abaturage ngo urababwira ngo umufanye ivi nani ngo yabivuga
arasobanutse
arasobanutse kabisa.